Tantalilae wangu wa faida e tudumu tili widae nilijikupata nijidai una manga wilae hawalali wanasilae wananuna tukipendana wanatamani gituje kuachana. Oh baby come closer eh.
Yeah by me
come closer
yeah by me
kwenye joto nani poza eh.
Yeah by me
nani poza bora nikose vyote sio upendo wako au nigawe vyote moyo ubaki kwako bila we mimi nakonda na ugua bila we ni mchana sona jua.
Oh it's what you wish, it's what you wish, what a good a wish tena kila his japo wana dis. It's what you wish, what a bit of weed. Then I kill a kiss. Yep, I wanna kiss. Yep, I wanna kiss. Yep, I wanna kiss.
Macho kudu. Macho kudu. Kudu, kudu, kudu. Macho kudu. Macho kudu. Kodo, kodo.
What kind of bitch?
Nikupeleke nyumbani kwetu kaone wakingae. Akikupitisha mame na tosha kuna wakupingae. Kuwa wako mina tamba na vimba na ungeza kuringa. Toto seksu na shingo ya twiga na nywele za singa. Wa knock knock, ona wanapata pressure, wanakesha. Mapenzi ya tunona ya na watesa, wawezi kuyanunua hata kwa pesa. Heisa, latu, situnashesha.
If what you wish, if what you wish, what a kuita wish. Tena kila his, yepo wana dis. If what you wish, if what you wish, what a kuita wish. Tena kila his, yepo wana dis.
Macho kudu.